no gas e joweego abum yaadu nder jaingol hidde ko neddo nuddina yeso almasihu don nandi e neddo jaho nder nibre don fergo yanande duddum gam wala jaingol ngol dowatamo to en nuddini nder yeso jomirawo en latoto bono neddo jahowo dow datal portingal jainowal yesu wi'i min woni jaingol duniyaru tokkay doyam fuu meɗata yahugo nder nibre allah don hokka ruhu ceniɗo gam walla o ekkitina tokkoɓe mo fuu laawol maako ngol ngendam.